up on this.
They had a demand and they hired a supply. Magic Tango, Kasapu, terms and condition, the old in a black.
Magic Tango on the beat.
Niko pata, hey, Niko sote, machalo na kudai ni walipe wote. Uyo siyo wangu, uyo ni wavoke. Uliza majira nili watoka wote. My baby girl, watch a drama. Fanya kwa hii nyumba, mimi nitahama. Naomba tu nipe mwaka, kabla ijaise ni kupe hama. Naishi na makande sana, keda yangu bato na makande sana. Naishi na makande sana, keda yangu bato. Girl,
naishi na makonditions. Naishi na makonditions, on the money plan.
Hizo shida ya ni
awe anavaa kupendeza, siyo shati na blazer.
Akinga ya ni
fine girl, then she make me do me can I believe. Na nika painting, so she to kana die. Siwezi kata, siwezi maina. Nisha kasome mbali
kasapu.
You wanna mess with my heart, no no. Shaka so mbali
kasapu.
You wanna mess with my heart, no, no.
You wanna
naishi na my conditions
kasapu.
Naishi na my conditions, yeah. Naishi na my conditions. Naishi na my conditions,
vitu nyingi unajifanya tuka bubu. Unataka kwa machali unajifanya uko skulu. I love nanzome and kama bado tuko skulu. Ikadu utanipa kamdudu. Machali wakikwita unasema kamdudu. Kialu ukali na kasupu. Wana kujisi wana lamba nyaka kulu. Nani cheza mi? Wana baby girl unani tesa mi? Libre girl so unani tesa mi? Wana baby girl unani.
Naishi na my conditions. Naishi na my conditions, yeah. Naishi na my conditions. Naishi na my conditions, yeah.
Niko seki wataka G4S. Nimekungoja form 34S. Ukona ule donga say I guess. Nikiuliza ni my excuses tena. Argument, niko right back.
Wana bado unataka tu cool left.
My condition.